degmada Bardale gobolka Baye way balla ka gobaday kulan weyn oo ardayda macadka Imaam Shafi'i lagu ku dhageysaday Qur'aanka iyo habardeen iyo na ku qayb galeen ku dhawaad 400 macallin si lan xaqiiqis in si sax ah iyo ambardeen Qur'aanka muddada iyo macadka dhigadaan ardayda munaasabada waliba goobro ku hayay ulmaawdiin oo qoonyahana waalidiin qaybo shal duwan bulshada muhiimada kulanka iyo xayidhiirigelinta barada oo ka Qur'aanka kariimka wacyigelinta ahmiyadda iyo bulshada diintan leta hanu kumide ulmada ka nool degmada Bardale gobolka Baye oo ku qayb galay kulanka iyo bagaadiyeen kulamada noocan oo ardayda la ku dhageysado waliyaabo iyo bardeen way bana iyo ka taliyana Englishi wada
Masha Allah daran saayid amili haddii isintu faydata Masha Allah dari adiyo faydata Qur'aan bari idan ka saayan macallimiin oo idan ku saawnu kooyan marka xeer wi nga kadi may idan fayda ina tan fool bulwado dugsiida oo la wada mariyo wali maalin ay dugsiga fadhi awlaada saaka link bureeriji eedan faylata arun faylo arun amay ka diri giri faday arun kun oo kale in iska deeyda diinta naarda ay hadan las dadkan ee ihtimaam bay maalmiin taa ku sahayno taabtu ku dugin sido hayan nafti oo dugsiidi oo yona yekan tii ka baad iyo indaal in muujayna in le moobt insha Allah ila ay raal karnaada sida oo kale anil ka dadal eedin
kullay jeeto hor maar jeena waan atu naaga ngarwa matise eta ami awlaadin ee doon barada fadanay ka galaas ifso joon ee da faydeysan argo ha meelan ha ku toos
wallahi horta barnaamijka eedi eeda waligu han dhawaayan geeka waligu wal farxadaan ku biinta male ila 40 qof oo xaafideen kitaabillaahi ee waligu idinka faraha atan wali idinka si faraxsan degmada Bardale oo arantay ku cusubta anti billaawa macahadka Imaam Shafi'i eedi idinka faraxsan wadamada kale iyo magaalooyinka kale ku jira laakiin meelo uu roobni eediyadan ku cusubta geeka waliba waa dareenkan iyo farxadaan meheko koro leenmaha waliba waa eediyadan dhawaayeen waan inta ku qayb qaadan eedan jeelaha Ilaahay uu dhareerinsiin
tan kale sadexaad may falaan oo bilaay farxad naga imtixaan kulay tala qaadi aranfoodood ma baahdo ma farqar isku faday leeri kale isku faday sidii maalna hatoon oodsani maalmad iimaan Abdullah iimaan Ibrahim inni warqado hanin sahan nin sheenan waana ini todobaad kun jimaayaha hudhaa kun inshaanan maalin jimaayata si unna waaridinta inkuwirna warqadoo ila inkuwireji waana yu inkuwirejiyan tanka lamaad huwilkun horta Bardale iskule lanki ambaahad inni huwilkut ursada maaliminta kumide haan tiruun haana haan mukun haadaan ambaahana nareka mesi jimaa lamaas maalamood ufadu kor warsisi kora maalamukara huwilbala kahaay lakin lamaas maalamood inka soyaadu huwilba kahaay asharka soodaan wala huwijiye haa ufadu kora maalin kasta oo baad hoof la saato xaqurad uu saato wali sunka baani walse yadan oo bilaay ka bashaareysada markuu warsan daayi galgalad xooga xeer aan isaneen sabartana xeer aan isin ku sii arday kale la waatan ay waxta dhamaan hadho jaran nafti oo in nidaam ku martiino oo bilaay rafadaan xaq ku sii dhamaan saasana falaan wabillahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
kulankun ardayda baratay quraanka kariimka ee qolka ee beel ku dhugun sidaa iyo waliba uu seeyaa in ka horeeyo la ka goobada degmada Bardale iyo guud ahaanba deganada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.